tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili dambel to bogi jande ga fanu hala mamadou sama sewu jamnyal sekrabe kedibe bangal uditingol jangnirde uddade non batte wayde denagu jangnirde be men jangnobe hulliti birfata ko ciagal hejabe lamube yo ciagal kawtal mbina hakune misir jande kany ardibe academie be gollobe l'hôpital di mali ba ben ban darni golle beta ko batte goldo mabbe goto o mbiyanto nyama wonde himbe yogabe e wi mabbe dennobe hulliti wide fulita golle soni ben odo kabar o dawraka talki chapani tati e nay bangal war horeji yubkol di jamma yangol lo do suka be ngoni gede sargol le kawrtal kiti mer suru sari mutti ben di puddi altener hande di ngon sembe kabaru yamma hande kigide altener chapani tati lewru novembre hitane 2020 bismillah sakrabe lam ko be transition be dardi mbiyan directeur en academie fide dabreji urtingol cuudi lekol uddaadi leedindi le chakitere mi yel chakite yontere woni ko ministre jande memi hala mudun le kawtal do ti allahji kabaru jande leedindi ka non jangnobe hulliti fotata ko tiagal mbiyan do fadde mbiyan rutaade mbiyan mbiyan ka non kam jangno wajimbini hun tiangol hore tafundo dernagu le nokuydi fadde mabbe rutaade kedan ko ben en mahammad baba kunta e do fostango usman nyali buli e ali sisi
fayimba men birfito kana kuma ndaw e njali onoko wonno ko horbe syndicat jande leere collectivité e wi mabbe musele be mbawa yaade leede nuko je fa mursine yonki djimu ben adama koulibaly secrétaire général syndicat national éducation de base
mi koliti soudu ministre kuma nido jande le leedi ni wiide mi chalaki yaade janginde le dido nokkule mi koliti be no laabiri wiide so horabe leendi yahaytu mi nelata yimbe amen fe goto yaade to bama mi salli horejo academic kidal kaldo kenye on homo fu hidi kedu kanko ne wala kidal
sarabe kabe l'école collective de analanendi fa suka mube njal l'école sini denagu warti le onoku ka e be darta e lam o fi dabreji yalla suka be l'école musel en fu ana kebe denagu draman kamisogo secrétaire général fed des arabes suka be l'école segu
rafi denagu ana le cercle lo nyande fu so be bami dabreji dimi tay koto minen hore minel dan suka be yaade du ana le moddere suka be ana le moddere le indidu minen ko min jidi woni lamu le indi bama dabreji ko way fu yalla na rena nuko du ana le moddere chuude école ngai di ana le moddere region odu sabi rafi denago wodana sukab jangobe tan homo fu ana le rafi denago
holetindi wiida fandi fu jodi le kol temere jeddi e chapande joy woni uddidi le sahal e wuddu leydi meden di woni ko yata sukab million di don woni be kebata jangude leydi meden di
ministre hektere lamu matni kumpa fuddugol talatare jango go lewru december 2020 golleji hertaadi mbiyan windugol inde bamgol katalki wote e kanyo donno yawtagol yubba indeji mbiyan gotobe fay oyata dum woni le lebbi garoji di keddano kabit en fatiya taray du fostan usman yalbul
gol windugol kessol e wi ministere humininde la morde ana wodani sukabe maroobe dubbe sappo e joy be bindakino do ora avec e ngala foto ngaji e mande pedeli mben bamaka fa be ngada dubbe njoto lewube reji gondi le ngalure bamako de mairie ngaji bamako kanye gouvernora bamako o golle kando fudude talataare jango jukina le lewru december ndu fu dum sagitro wadet le region ngaji maledi tiagal bamako e wi ministere de golle o wadirama yalla be himbe goto fu ana heba de reji mudun e bindakino do ora avec yubo inde woteji binde gol windugol kessol jukina yottugol yubbe inde woteji e wi battibe huminibe commission ngaji woteji di imadaraji daranoto woteji ngaroji di fasi tawa yottugol yubbe inde woteji ana dari wattu joni o sabe murtere commandant en MR1 e wi horebe ministere de
sakra mbaw tuddu haklaji modo di kabaruji amen bangal bembe amen Facebook e kanyu Twitter lebbi didi tiagal football ben golleji football golle lamu ha transition o ben fa hande si ente juina ka dunke jogabe kay holiti wide ana tidi neddo se foddo ko sambini dun ka non be e wi mabbe dum lattoto tarifi mawdo le golleji haltunadi ben lamu ko be ha transition be fa hande le kabaru di president ben lamu hakunejo o bandaw bammi baman hala yeso bibe leedindi jamma ko wattu journal 20h ORTM do bembe Facebook et Twitter gollirde mako woni ko dum humpita ultama wide ben yu batte alhali nyaw covid-19 le goldirde makko batte mudum jaati ministere holliti kabaru dabareji joyi bangal yawtagol iyam e ko nande mun en gollobe ben l'hôpital du mali puddi mutare golle beta ko batte toñangi ben mo wada fewde gollo mabbe goto ben dannobe wajambini huncangol hore denagu goldirde mabbe ka gollobe se solti wide golle sere kan huncina hore le goldirde mabbe ne ken nana ko docteur bakari dambele ben servant hôpital du mali hanni aissata jara e do fay tango usman nyalbul
Nous avons un site
mingon nok do sikiti be koy mubben garata yewé le mudu wonno ko himbe galle goto sikiti be koy mubben ngari yewede dum woni ko welay mangal pade goto tagal mudu woni ko yetti doktoro goddino do hinade golle mudu ko barmini on ko memiri on caldi dun dum sabi gollo be darni golle sabi dun hana faado kabar mudu hebana jogala idabere joni ko men jidi wade daranade denago amé pido odu nodde sariya yonne wattu gonden joni o mangal pade ngari nangio kanko be wondino don dido na tato wobbe na bam commissariat 13e arrondissement
commissariat du 13e arrondissement
golleji kiti fuddi men puddi altnere hande to suudu sariya mutti gal do kawrtal gotal le hitande na hani hinade talki hakki talki chapande tati di golli cikitabe chapande jen chapande jeno en jetto men jon talki talki di iwri tumbutu gawo e kanyo mutti pre wi presence suudu sariya ndu men gol dum gol latoto sababu cikitabe anda jogola mabbe ele ko warata ko kedano ko men en kedado amen to mutti to mamoudou bokou do fesango alcisse ousmane nyalbouli
lingal dol kautal sariya cour d'appel mopti yimbele chapantati enai woni charitable adama fomba procureur cour d'appel mopti
34 affaire yimbe chapande taton enayo woni wondube jugede idi sariyaaji e yimbe be juri le nokuje kewde le la mopti o dido juri janne koro nayo tribunal grand instance tumbut goto woni be sariya dire kanyum gaddi nayo nyafunke goto gundam goto burem idon soudu sariya banyangara waddi goto
le wi soudu ministre sariya le ledini beedo yimbe charitable yuppi iyam buri fu wargol figol yimbe no nawiri won talki goddi bangal janyeli fayeto bonandaji goddi hononi samude do sukabe kejaado avocat en ledi mali nara sariya o sareno hanirta e wala fu jinganaro maitre simon lugue
mi kombiami sariya golle golle mudun wadere golle odu do dimaku ama dabereji kandi bamede hanbe jugede jugeno haniri fay dabereji pawidi do yurmede hono bantukol golle e nani tingol bombe sombu
de hakkune yimbe ngartabe fa sarebe ana yimbe la chapan jeddi e jeddi nanganobe wobbe njopitanobe dum won ko mamadou bokum hebani studio tamani iwde mopti
holtama wiide beta ko bedna yimbe la nayo badibe mutu jo en ka borre chami do neda goto ben bamako do gado dum wadi e nuku e sere ben manyambugu nuku tour d'afrique jabe didi won ko kanko neddo dur ko pida fewde neddo neddo modiki nyoddo nabamba dum l'hopital yalla o sawre donno dum won ko holliti kambe ben police abbe keddano ko men mohamed ali ak alida e do festango mer ali cisse ousmane nyalbouli
gondole mobile mudum parado o gorko ngarnodo yaltinde kalse mudum banki o do kabaru ka tijan trawle adjudant police gondini dum
yave deux
sugabe dido wonnobe do moto jotti jom mobile 44 goto be jottimo e pelli do mako jogino sakki kalse teddo wonnole mudum e bammi sakko be ndogidi o pelli do mo o nabam sou do goto sawrede sugabe dido be je hajumo be
le wi yimbe la gondnobe to cedi be o gorko yabere tira e hore mudum goddo kase e becce mako cedi be ka holiti wide e be bemba benardo hore be lambe pama dabereji fu yalla ana rena be
ki bu zati gele jadi on jaddi ko be gala bam ko do jati fa yotaki metreji temdere ko yaade militaire en chapande toton ana joddi no heddo dom e jumaabe warde waddi fi hunde korgoji an kany waddede fa ande hebe woni wadde o golle gorko tv service mo jogino kalis tiddo nyalomo becco o herte do lawo kalis mako tete dum an holla wide wadde o golle won wom e tagal mudum do ko man no kalis on de won jibbe mo na fitawe le bankton jati won kollitindo sine himbe nyalomaaji becco palet du lawol mangal pade baawa wadde fi hunde tawen police en da ko didi go hedde don wala fu ko dum gonde wadde so wana danude jom en taxi ngaji e sotrama ngaji be nanga kalis dudde mo ken fa dum gumi jondo bandi jana baye wadde kipo do an wala fu ko be ngatta
micito den wiide samu gollo yimbe le nyaloma alla feetu ana wondi beedaade nyaloma fu le ngalure bamako ni
batta kewal mbien katakatani kany mutu taxi ngaji le ngalure bamako kambe hedja be kambe alfnabe kabaru mbien lawi di holliti wiide hankasina hani di do motoji di bama men tabo ko wete sariaji dati di bama don carte grise plaque d'immatriculation permis de conduire kany bonna do casque ne do be do holliti wiide ben bu gadan dental yalla mbien hinade kabaru mudun bangal hebgol golle dun bangal ben hinade golle mabbe
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse et fédéral europe
sakra bam jonnan dun timinta kabaruji amen hande mi jittino tan baawi sata fuf fo ben humpitaade do bembal amen 3w.jotamani.org ma dun noddon jamu 37 320 do sere yotrame do wowande
studio tamani.